It's about to go, about to go down.
Bounce on the beat.
Now I'm booked down the Kivulai. Bongo, Moscow, Danny July.
Now I'm booked down the Kivulai.
It's Mr. DJ killing it on the ones and twos.
When I take a superhero on a mission.
Uleni mse wa mayai muite mwambia gonge mbili mbili mbili.
Umekonda na bado unakaza, unaringa na bado unaladha, umechapa na bado umebonda, na bado unacheka na ata unaaga. Chafua, chafua mieza na vianga, chambua askuwe kalewa, naene atakaye kilema, chapa adi alia akiema. Maluku, miupiga luku, na dudu, miwapa dudu, toto kana lilia mjulus, biking ping suezi lalisha.
Oh, 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 niso, oh, walenze makondiko, oh, oh, wanziko, oh, ako kek na maombido.
Namtaka, ukinitoka ntakufuata na traka. Alejandro, mad meat tractor, bulldozer, wapaka. Halal, halal, niliona miaka lifa ndani ya church. Alikuwa mevaa blazer ya patch, tabia ya dem, ametoka catch. Sukuma wiki na sukuma wiki, ukichagua kiki kuwa mpiki. Nikilikita kwa iki iki, takumwagia kutu ya wiki.
Walenze makondiko, oh, oh, wanziko, oh, ako kek na maombizo. Na lote ni umati, bash kabla nene chikingwati, bash maayela kwenye tambla ni murati, bash chikumudu na metoka teriyaki, bash mwenye keja meibiwa patipati, bash na mababi na wanati, bash mbaka choge mejitepa miadarati, bash makoniko zilitupo jamabati, bash mwenye mzinga ndona keti katikati. Eh, misbehave, alisema neto misbehave, misbehave, tuende pale tuka misbehave.
Wengine wako miti, zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Melon on a success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa icho yudisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tu sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu.
hapo tu, hapo tu, hapo.
Iseti hapo, hey, ni kuhandle. Alafu kamtu towelo kaki ya mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbendo wipate. Kitu kai ni rea ichimbendo wipate. Kitu kai ni rea ichimbendo wipate. Mina jash kwa hani kama jeja private. Futia wateja ni kame wekwa magnet. Na chwetaja hadi wa ikane.
Just to sijali. Atu kujaza. Apu, 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 apu. Apu, sijali. Atu kujaza. Apu, 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 apu. Just to sijali.
Nina kakitu kwa mbosho mkutolefon. Kuja na mavitu vidosho makorazon. Choche chipo mwitu na posho necho mapoke. Ndemi nita kuja na chumvi na nyongi ya juzi. Lota towa mushika troli ya mzi wa smokey. Nitecheza kama mimi. Elafu nkupa tupa sicheza kama Lewandowski. Ivo ndo sicheza mjini.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe.
Tuyo na cheza kimimi. Mdhamini sipimi. Nakauna daimoshu utazivuta kute chimne. Limiti ya fulize imongeze kanko machingle. Neza shike jack na kanudhu sikie tifi. Na cheza kiruru. Na cheza kiwingman. Neza fika soko. Nishike kijipa. Turirime mdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapodondo inaza jipa. Rada na madenge. Vutezo matenge. Sichomange kama angel. Skini kuma wenge. Neza nyonga sana mkonanze kumeaz wembe. Mazeka kivana snapigana tu vijembe. Peleka na mtrr. Peleka na taratara. Slete pa machur. Manguna vitu chora chora. Mute kama prr. Mamto kwa kama princess. Magalani wapengwa pa kuposti waku Pinterest. Form. Manze sujo cheshere. Leo tupike kilele. Rauna jipa mwenye. Asuni jamo kwa nando. Tuki washi tupepe. Tukate majilio tulewe. Webazu cheza kama wewe. Meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukicho mashisha. Kuna wale ushukisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wabana ringa. Na izo lips nikana piga binja. Bade na jiste farawe. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nye melewe. Ukiwadunda ni ubebane. Ama ubeboe ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke. Ucheke shane ama uchekelewe. Yo manze zimiriete na kwambia zimeshika. Nakuta nina shash nani yako na rizla. Mina sikia kukiseti. Tukisikiza masizla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Muwite mwambi ya gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msupa. Nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe tutafute ya mzinga. Manzeto tuchange. Tulewe, tulewe. Tulewe, tulewe, tubebwe.
Form. Manze sujo cheshere. Leo tupike kilele. Rauna jipo mwenye. Asuni jamo kona ndo. Tuki washi tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Wewe.
Mtoto anaweza. Wewe. Weza. Mtoto anatesa. Te, te, tesa. Mtoto anaweza. Wewe. Weza. Mtoto anatesa. Te, te, tesa. Lesson ya kwanza tulia na usikize. Mili headmaster maswali usulize. Hapa ni kuandika kalamu hadiishe. Ati centimeter na rula siupime. Vile inawashwa ni kama Bunsen burner. Forms at iteration equation ni balance. Mi plus you na beshte yako ikiweza. Na itaji tractor juu vile nimebeba. Oh yeah. Handle the thing. Mi handle the thing. Oh yeah. Control the thing. Mi control the thing.
Mtoto anaweza. mapema very fast.
Mi najua kiwe unanijua, kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama mocha machua na kulai kwa lai na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast, mapema, mapema very fast, mapema, mapema, mapema.
Haka kadem kazuri choka kofero, kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo, dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu kanga, nimebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo, shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham, kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham, kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekujadi na tamba, shereni meja tumekujadi na tamba, shereni meja Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandraf. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Ya, ya, kide
Kadem kazuri choka kovero, kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo, dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu kanga, nimebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo, shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham, kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham, kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya roi nafanya nini kwa mbash, na wekea minyona kata maji kino. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoi na piga simpo stubona. Nuwa sijali, sijali kwa unachali, neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu, zamaki hapa sitani.
Haka kademu kazuri joka kovero, kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo, dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga, nimebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo, shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham, kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham, kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usito wenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na ni kupunguzie nyege.
Haka kademu kazuri joka kovero, kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo, dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu kanga, nimeba kisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo, shamra shamra kelele na nderemo.
Kalale, kalale, ati ati neni kalale. Kalale ini last bota mark kwa kalenda. Ya mamasta maji mabazenga, pia kafala na beef na kalenga. Na kakao amevunja agenda, sibisha nangi squeeze niko busy. Labda kani blaze Bentley na mabigi. Hakunanga mtane za kula baridi, buda kila esto jiji ni na bibi. Kalale,
unakulanga Ferrari.
Kalale,
rusha mawe kahalwale.
Kalale,
unaongea mingi kahao.
Kalale, hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai mister. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata bauti. Bro man, kona dai beef. Kalale, kalale, hey, yati yati nini kalale.
Yo, yo, yo,
kalale,
hey. Papa Fadela kleme bagi ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko afde na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kemdo liku inafanya gani dostaro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni adisia mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze bei ya bida. Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag. Nukizidi kulegeza ndo dateke wa madame.
Kem kem wata guane. Wata vai mister. Kasi ganje haini saidi. Wata guane wata bauti. Bro man kona dai beef. Kalale, kalale, hey. Yati yati nini kalale.
Akwanka.
Kalale, hey.
pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale. Okay, hey,
yati yati nini kemke. Mwota kwane, wota by mister. Nasi ganje, highly side. Mwota kwane, wota about you. Go man, kona diabetes. Kalale, kalale. Hey, yati yati nini kalale. Kalale, hey.
Kani kumboka wasibisha nina wale. Fubuda kwa ike mino chizanga malale. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale, hapa mkwa watu wakale. Unatafuta waniko hapa na pale. Nesi kuchipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware, zopakoza kupati misi sare. Sisare, jubado mino tembe ya nanare. Na ukini batu kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mosho hundi kulanga mabali.
Yende siku na juwa ni kuwa mocho. Mikira ulara uki ya kuwa mocho. Kwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Mende siku na juwa ni kuwa mocho. Mikira ulara uki ya kuwa mocho.
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi. Nime pandisi ya mbanati, juni nganyare. Kuna vile nime kana fi, nime banashi. Mbotu nime nda sumbe na se, juni kona kish. Saubaya nikinja na mo, atire nangwa. Makangede na wanda na su, juni komasi. Malego na mganazi, sosi na masi. Na wateki adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupwachi kama wagido. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupwachi kama wagido.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkira onara uki ya kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkira onara uki ya kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho. Wa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Miko masongi wete gea ni jimes. Na kunywa kumiuri yang kujibless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zi release. Juwaga muse mayuto alini breeze. Uwe rosla chaji kismat. Nikirandre na kwa gashida na. Za kunyami usakanga kwa giz. Toa choku kizi digi kabisa. Dati mi sezi float mi go deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkira onara uki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkira onara uki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka di sijo inabidi tuwateke wa moto tupateza matwara wa moto utanipata zabe kanashi mchana maini si mabati nikichora vile nitateka tu wadhi niite mkulima na mimea mkurugenzi wa kutipulizia kuwa moto ndio riba
yeye sisi tunajua ni kuwa moto
konko
Siski Kamote 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 Bengting ameni seti kamote. Mbele watu ni mpole. Very calm. Lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Eh, dodge, dodge. Dodge sahani, dodge. Hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, itama soja. Bengting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali.
Babe supunguze kisirani. Unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Bengting ame ni siti kamote. Manzi yangu ye ni boxer, anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka, ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole, usifanye mini cheke. Baby face isikuingize, uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki, akaanza kisirani.
Nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanic. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muwache siski. Kamote, kamote.
Siwango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa kukwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kamshow yu ni simple. Next day zo mafida asha ripos. Hapo kwa Edgar ubare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini buta please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hini Robi chunga bibi. Kuna mafisi makialis magwiji. No kitoko singizake baridi. Nikawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Stai juu akumbe lando ni FBI. Ameni ambush kigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbe gusa in case I die. Mini basenga daddy nita go down in style. Hey, maswali mo but ipita mbono mezima line. Noko hapa lojo una nilimi ya wife. Misi ya mini ya tiweni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mele joko uneza zirai. Ay, na sezi fly zai kwa isi ni ya crime. Ay, asha kikok asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika. After trigger kui press nenge ka jam. Na mini nani apu kwa window sini ka jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo santi yacha leo mini kasomi sana. Si mongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa ala. Ni mori after this ni lawama. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki mami skol bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota sidham ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Hatiwe ni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajam. Dome sota na unakata. Atiani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Luku waliomba jirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu, bazu, wautu. IG, chocha maisha ya juu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku jotwa, jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hatiwe ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Sota na unakata. Na tipia umeokoka unendanga church. Unadei unachopa na unatabike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama joni jaba zimeru. Na use mone shiru. Na unapatika na daily stage ya lu. Ay 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 ay. Mbona ulichochana umepaindai. Badu kona deni adia mayai. Ona mbaka tala inakudai. Zidi kujigamba. Hatiwe ni sosu kitaka unabai.
na cheki superhero na mission, yeah. Black on black looking like a billionaire. Game ni nae mwa bingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekend in my car, see me come dead. Blow ya cook fine, you say machine come ten. Don't fold in a kujana breeze when I smell. Ime mix na shash but you really can't tell. Cheki black juu chin. Window ni li tint kabla uhami mjin. Ningumu resist, cheesy fly come with me. Before ni trust when you make that take mini. Spadi leaky, melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni my king true na my queen. Squad yote mpaka DJ. Juu ya kwa ngeza tire. Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on, and her ass on. Competition na icheki kwa kio. Yake pia ni black on, na ni black
boys club tumedunga maopena nyonginyo tuko moshi I swear siyezi tell pali tuko tuko seteresese mchezo rezeze rani shita ni mbuturesese switch bank wata champe das ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan ataletewa ile kitu minadai mevai wakikata maji mbini kwa divine na gedai there's a will there's a way niggas inje andoa shawa shuku haa nyoka san kwa dondoa nowezi hepa luga yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na cup. Body medunga black, dania G-Wagon, again and a black model and a friend. Chupani black, tag you, tag kwa swag. Nasumbuwa kakibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ.
Black,
juu ya kwangeza tire.
Black,
competition na icheki kwa kio. Mwako yake pia ni black on.
Black,
Michael Jackson,
black,
bank account on.
Black,
spend my cash on,
black,
and her ass on.
Black,
competition na icheki kwa kio.
Black, black, black. Swag, eh, swag, swag, hiya leo swag, 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 eh, swag, hiya leo swag. Eyo saru mekuja na kifua, na cheki unatatizo mekuja kulitatua. Ome toboa kwa life, mime toboa mapua. Ulitumia pazuri minki tumia kwa jua. Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, 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 dandali na teta. Najigamba mina jua kupepeta. Haumjui saruwe umeboeka. Attention mina wateta. Late night talks kube woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, 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 hiya leo swag, 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 swag. Unapenda kujifanya unanijua, sa unajiona weni niga wakishua. Misi wale wakuletewa maua, mini blush atibe utaniua. Utaniua, kamua, niko best, niko nakina wayua. Rarua, we, chafua, napendo vaju nataka kufua. Wanya kama unachuna majani, nikamuko kwa shamba la jirani. Tudama, kiza miendani. Usinite baby nite hani. Tanda, tanda. Usiku utanipata kwa kitanda. Tanda, tanda. Jeki zaru wamedunga nini swag, 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 swag.
Turn it all the way up. It's them, it's the DJ killing it on the ones and two.
Too much English, too much, too much. Let me affect my penalty.
Lakini mafo spendi chakata lakini even kama una job so kama ublo
nani
nyonga T-Dot Kasabonian boy na lean back missy talk too much
nani suffocate
missy him smooth kama wale my boy but don't rush missy juku bembeleza kasabuni na teleza kuteleza sikongu kwa nikenguka kwa ipi
nani nyonga
nani kisliding
nani suffocate nani affair
Nani
suffocate.
Maintain.
Nani suffocate.
kutoka kwa my chest. Venye tu madem wako on my case. Aki haruna ni bamba minataka uni arrest. Unikunyo kakrest, uniteke juu ya desk. Cheza chini, mista kikukue na audience. Ni suffocate, uni marinate, oh yes.
Nadai chuma flani, tani suffocate. Na msho ata hame, mini tam locate. Kabaya mklasi, sa zingine mini rate. Bado naishi kwa mzazi, so tupatane kwa gate. Haga like this, body fit like this. Mbuna sini hustler, toto physically fit. Nikatia na mpesa kwa huwezi ni ache please. Mi ubonga revenue, ukani free exit.
Ni nani afe?
Unasikia beat unatetemani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat unatetemani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Wagedomo ningeus wagedomo. Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Wagedomo ninge uso gedomo. Kumbe dem joni ninge uso gedomo. Kana babo kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeus ni wagedomo. Ana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeus wagedomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na vibe na opono. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Wagedomo ningeus wagedomo. Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Wagedomo ningeus wagedomo. Kumbe dem joni ngeus wagedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Kachupi, sezi kwambia rangi. Nukizua zogo, bado tapanguzwa. Nacheza kiuba zenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasina. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Atukuna tatu kumbe budani ufucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na bado anagawa, na bado ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kedomo, ganga. Niajesu watu ni pedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa nekala la fofo. Don't touch, kani toja nimeipiga lombo. No no, hadai straight anataka kombo. Shobo rice peas ngofu chomo adi koko. Joko, sezi menshimo kani nono. Kumbe demjo ningeus wagedomo. Wagedomo ningeus wagedomo. Kumbe demjo ningeus wagedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ningeus wagedomo. Wagedomo ningeus wagedomo. Kumbe demjo ningeus wagedomo. Kana babu kana penda nga mdomo.
Nisike wapi bebe
hapa.
No, nisike wapi bebe
hapa.
Nisike wapi bebe
hapa. Hapa
yeah.
Na hapa. Nitakupa wapi bebe
hapa.
Nitakupa wapi bebe
hapa.
Nitakupa wapi bebe
hapa. Hapa. Yeah. Girl, you affect me with your beauty. Can I get some of that my little miss cutie? Anandipa kiti ati minde mwenye kiti. Chema, mindo na kafiti. Machoza kufiti manze you ni good looking. Nitalipa depo manze kama kuna booking. Vile umeiva manze no more cooking. Nisa kupatazo no more looking. Ukona sexual feeling, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position ebu jaribu nili. Umejaza poa hindo nice name. So nisike wapi bebe
hapa.
No nisike wapi bebe
hapa.
Nisike wapi bebe
hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe
hapa.
Nitakupa wapi bebe
hapa.
Nitakupa wapi bebe
hapa.
Hey yo Timmy, boom boom kila come gimme. Booty that you wine me na find girl see me. Down to the flow nimekuja na kamini. Crop top no form no usorore kipini. Do do Dubai twende shopping ya Gucci. Kuku kuwai libidi nifanye booking. Mr. Kichai baby mi nataka sushi. Tufike na itu wafunze isu kunti. Nitakupa amani siyo vita. Jumiwa sina visa. Nataka tu chill tu kwa keja na mambichwa. Kishikuwa na manchi zapo kuna kapita. Ukidorora dorora na kukatia katiza. Tunapula kuku vum vum kimasta. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo chum chum na chapa.
So nisike wapi bebe
hapa.
No nisike
na hapa. Nitakupa wapi bebe? Hapa. Nitakupa wapi bebe? Hapa. Nitakupa wapi bebe?
Kabaridi kana tamba mindo marda. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi fadha.
Na kupeleka tizeti pale kwa boda na manga. Na rupika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchoke maze.
Nini mtaita na yangu pia ni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa laita.
Sijawai jo napanga jo mtaita. Unaleta nare ato nimetupa laita. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa. Only one.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa. Only one.
Nitakupa wapi bebe?
Del, del, mbal, mbal.
Mbogi ni the only del alofa mire. Tunasaka tukishika hizo do kwa iri. Shuka ntena sana choma vo on the beat. Na kangoma mazejo kaki drop ni didi. Genje, genje, goma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wana rende. Genje, genje, goma joni genje. Kamusha ipenda basi jeva lishe pente.
Nime chain flow nitabidi wa ipende. Ubaya kuwa ho wezi control joma nyege. Genje, genje, cheza na kadenge. Wachenge, wachenge, wachenge kikadenge. Nime jipuliza nkajipata jia ndege. Na kenye kili nice mino likuwa kadere. Funny, honey, jipata na kirende. Legalize thing, jumazejo kuna venye. Mambanga wa mtau ni yudhi na kirere. Manguo wamevau ni kasia na mirende. Kijana manufaa, yani kijana mugenge. Na ngoma inafaa, yani ngoma joni genge. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wa marende. Genje, genje, ngoma joni genje.
Vipi wangu, leo tutesiba.
Yo kongo.
Chafua my friend.
Jake and Day on the beat.
Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala popopo. Weta leta drinks, tunakunyo kumaliza. Usuone vipi, tumekuja na pesa.
Atari, tena tari nko hadi na gari. Kaba gazi, aka ganji. Sina kinywaji, weza mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress amepeba, tipping. Is it me or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Aya ya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leona meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibeboy.
Makane pewa chupo silambe lambe wapiche seko pande gane ngango whiskey hanjam hanjam mingi minataka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino body bodo chapa toto ukimaliza kiyo.
Yo, yo, yo.
Niko sherehe na itaki asira. Itaki mabombo manika. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Asa kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Sifuatani na umati na jimez kama bangi. Alipono na mababi, yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi, jo mchai na amani. Alimesa kabaki, akonditi juu ya haki. Atakikani na umati, akitoka atabaki. Hindi wori kwa mzazi, tusilete za uzani. Nime uwa.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Bado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Asa kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah. Bitch ni bad manas, manas, ah.
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho. Weni kimasta mabasta dudwa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta.
Rasta.
Kwa super marege kwa Snapchat.
Snapchat.
Mazigi jo tutinge madasha. Anakuparesha tunapulula mabianga.
Mabianga.
Na ima jani siya kericho ni aga bianga.
Mabianga.
Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sesmia. Makuki ndo hizi baby memshikia. Ruki lakini leo beda na rukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday na get loose na Lucy. Tika highway, majay ride na ngusu. Pigwa wire, kazuku. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash flash, kani tei ama mbotke. Rasta, tuzidida usadi shope. Hala, na uwe kange chimi ni okay. Kwa sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4, Apple na K4 kanali. Sijai kata guil, kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Kama kuna giza, taitana. Bado tuko baesa.
Psycho, Bogi Genje,
Ranking under Mikey,
Nakali.
Zime panda, zime ripoti. Niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya 40. Kwa kichwa medula adi kwa magoti. Zime panda, zime ripoti. Niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya 40. Kwa kichwa medula adi kwa magoti.
Guzling tisponi ya kibla. Ditni dibla ile genje. Inigri miurien kadi shock them. Mambeko zina mwok ni mogadha. Kanairo governor ni mjamo, lagunya skomo ni makibre, inademia nimemoka palma, nikipaa kila yut ni dangulo, kwa ngife baroda imemokre, matibien kuwa bambua mashashken, kamili ya kimsnadi pochanyagu, militant nuari ya utu frontline.
Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti, kando kishada na ngango ya 40, kwa kichwa medula, adi kwa magoti. Zime panda, zime ripoti, niko jabari rana njoti. Kando kishada na ngango ya 40. Kwa kicho bedula adi kwa magoti.
Hato mini mocho itabaki nimezitoka. Kile ujiko jole sinta kuokota. Napata msupa kwa kaunta tumakota. Kona jigi 20 liter sinkama na ota. Kumsuka sinkama na oda. Kuniagizia nikajipata tumatora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakoro. Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Asha ni italia menitolea G-bag. Fine figure ananivuti. Mtoto kililia wembe unampati.
Zime panda, zime zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti
na kwa kichwa nina ban mambichwa nasonda kwa kichwa na dara na shika na wacheza kama bano bano niko tuza lando lando ana meza kama tembe ame iva na idishipia na sembe niko rada uko manyo niko lembe niko nyege acha ni kembe ni nyonye kama embe ngango ngango naka ngwai ngwai ngango 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 naka ngwai ngwai ngango
Panda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti
Piga tatibu lakini daily na mochoka kali vile na drip kama baby metoboka mistari ko kwa lips utadhani niko mogoka na wezi mpata drip sunday monday niko mboka kadeli niko hustle na jaribu kuomoka ndio doba yangu chule shinda sound ya itoka mistari kama rite shotgun mi bazooka ni mbali minaenda oh it's time nimetoka juu nimechoka toka mboka niko honest ya mogoka badhani ya tuto mboka luku safi kata shoka mezi ziko kwa kipenje tuke safi cheki senje kazi ganji kata tenje gudbe wezi mpata senje
zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti